Koto my baby, yani cheki, who I love forever. Nika B. Salamia chabu, wakina kirore, yeah, naopenda sana. Super Jela, Yanni Scola, Pacatori Check Up to Love.